This is Radio Lusana Broadcasting from Gaborone. It's Monday, the 28th of December, and we are on Medium Wave 621 kHz from 6:30 this morning up to 5 o'clock in the afternoon. On Medium Wave 972 kHz, we transmit throughout the day. We're also on shortwave 90 meter bands in the mornings from now until 9 o'clock this morning and from 5 o'clock in the afternoon until 11 p.m. On 60 meter band, we broadcast throughout the day, and we are on on shortwave 49 meter bands from 9 o'clock this morning until 5 p.m. From 1 meter bands on the shortwave, we are transmitting from now until 7 o'clock in the evening. On FM, you can get us on 89.9 MHz if you are in and around Gaborone. And if you are in Lobata and Orapa, you can get us on FM 98.6 MHz. On FM 94.2 MHz, we transmit for listeners in and around Philippi Pique. If you are in Janine, you can get us on FM 99.2 MHz. Francistown and the surrounding areas, you may get us on FM 103.6 MHz. And if you are on in Maui, you can get us on FM 94.2 MHz. Thoroughway, FM 99.4 MHz. Good morning and welcome to Radio Jones Morning Program. I'm Roddy Squapa. Mil batalo rapper hasa mago 98.6 MHz mago lalo sa FM. Haba tayo tigol sa ni FM 94.2 MHz. Jani ngayon na tigol ka tripod jani mga ito FM 99.2 MHz. Mil baba Francistown lima hera ka ulo Francistown. FM 103.6 MHz kila sa u. Ha mago mga kar sa mago FM 94.2 MHz. Pero ano lalo sa FM 99.4 MHz. Mga mga ito sa mga ato sa mga dimensya kaya mga
Kakiso re be re bona gore ka setso ye re ka isa e tswa go go mang sa ntlha ka setso
ke boiketlo
jwa pelo ya motho ka setso ke tidimalo e kgolo mo pelong ya motho le fa mathata a lefatshe a nna teng ka setso re bua ka kgaotso ya matshwenyego ga matshwenyego a tla mo botshelong jwa motho yo re fetela kagiso mo botshelong jwa gagwe go sa rene matshwenyego kampo re fetela boiketlo go sa rene dipitlagano jaano re fetela le gore kagiso e e tswa mo modimong
modimo ke ene a le nosi yo o fang kagiso ya boammaaruri e itekanetseng
kagiso ye e fitlhelwa mo modimong kampo motho yo ile a raya morena jesu kriste ke a re tsena mo botshelong jaane motho yo o fitlhela kagiso ya boammaaruri ye e sa ntshiweng ke sepe ka baka la gore kriste ene ka bo ene a ba a dutse botshelong jwa motho yo kriste ene ka bo ene a be le ene yo neetse motho yo na kagiso e se ke tlang e ntsiwa ke sepe jaanong
kagiso e e tekanetseng
re boa ka kagiso e e tswang modimong
ke re re motho yono o na le kagiso ka ga dipitlagano le mathata mo fatshe a tsene
re fitlhele gore botshelo jwa gagwe
bo na le iketlo kampo boiketlo jo bogolo le ga mathata a ne a le teng
ka gore o a itse ya dumetseng mo go ena
o a itse ya tshwereng bokamoso o a itse gore o mo letlhogong jwa modimo
ga modimo a le mo go ene le ene a le mo modimong ruri ga gona sepe se se leng thata mo go ene ka jalo a kagiso e rene mo go wena a re rapele ka nako e tsala e e rategang
raetse ya kwa modimong
a lena ja gago modimo wa ka mo rendele kagiso mo dipelong
re botlhe ba ba reeditseng gompieno
mo leine la jesu kriste morena
yo re setse a re gatalesa re rena botshelo jo botsaketleng
amen.
Yeah.